incwadi kumaHebheru isahluko 11. Kepha ukukholwa kuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo, ngoba okhokho bafakazelwa ngakho. Ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladatshulwa ngezwi kaNkulunkulu kuze kuthi okubonwayo akuvelanga kokungabonwayo. Ngokukholwa u-Abela wanikela kuNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kunoKhayini, athola ngakho ubufakazi bokuthi ulungile. UNkulunkulu uqobo efakaza ngezipho zakhe, nangakho usakhuluma noma efile. Ngokukholwa u-Enoki wathathwa ukuze angaboni ukufa, akabe safunyana ngoba uNkulunkulu wayemthabathile ngokuba engakathathwa ukufakazelwa ukuthi wayethokozisa uNkulunkulu. Kepha-ke, ngaphandle kokukholwa akwenzeki umthokozisa, ngokuba ozayo kuNkulunkulu umele ukukholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo. Ngokukholwa uNowa exwayisiwe ngezinto ebezingakabonwa, esaba uNkulunkulu wakha umkhumbi wokusindisa indlu yakhe, okungakho walahla izwi waba yindlalifa yokulunga okuvela ngokukholwa. Ngokukholwa u-Abrahama walalela ibizo ukuba aphume aye endaweni abeza kumakumekeliswa ibe yifa lakhe, waphuma engazi lapho eyakhona. Ngokukholwa waba ngumfokazi ezweni lesithembiso kwangathi ngelezizwe ehlala ematendeni beno-Isaka noJakobe bayizindlalifa kayi naye zaleso sithembiso, ngokuba wayebheka umuzi onezisekelo omakhi nomenzi wawo nguNkulunkulu. Ngokukholwa naye uSara uqobo wathola amandla okukhulelwa esedlulelwe isikhathi, ngokuba wathi ukholekile owethembisayo. Ngakho-ke kwavela koyedwa yena njengosewafa abangangezinkanyezi zezulu ngobuningi bengangesihlabathi esisogwini lolwandle esingenakubalwa. Bonke laba bafa bekholiwe, bengazamukeliswanga izithembiso, kepha bezibonile, bezithakazela zikude, bevumile ukuthi bangabafokazi nezihambe emhlabeni. Ngoba abasho kanjalo babonakalisa ukuthi bafuna izwe lakubo. Uma kambe bebecabanga lelo ababephuma kulo, bebeyakuba nethuba lokubuyela kulo. Kepha manje balangazela elihle kunalelo, okungukuthi elasezulwini. Ngalokho uNkulunkulu akanamahloni ngabo ukuba abize ukuthi uNkulunkulu wabo, ngokuba ubalungisele umuzi. Ngokuba u-Abrahama efivinywa wanikela ngo-Isaka, yebo, yena wayamukela izithembiso, wanikela ngokuzelwe yedwa wakhe. Okwathiwa kuye, inzalo yakho iyakubizwa ngo-Isaka. Ethi uNkulunkulu unamandla okuvusa nakwabafileyo, ngokulinganisa wabuye wamthola futhi evela khona. Ngokukholwa, u-Isaka wabusisa oJakobe no-Isawu ngezinto ebezakuza. Ngokukholwa uJakobe ezakufa wabusisa leyo naleyo amadodana kaJosefa, wakhuleka kuncikini esihlokweni sodondolo lwakhe. Ngokukholwa uJosefa esezakufa wakhuluma ngokuphuma kwabantwana bakaIsrayeli, wayaleza ngamathambo akhe. Ngokukholwa uMose esezelwe wafihlwa ngabazali bakhe izinyanga ezintathu, ngoba bembona engumntwana omuhle abawesabanga umyalo wenkosi. Ngokukholwa uMose esekhulile wala ukubizwa ukuthi indodana yendodakazi kaFaro. Kunalokho wakhethwa ukuphathwa kabi kanye nabantu bakaNkulunkulu kunokuba athokoze isikhashana esonweni. Ethi ukuthiwa ngenxa kaKristu kuyimfuyo enkulu kunengcebo yaseGibhithe, ngokuba wayebheke umvuzo. Ngokukholwa washiya eGibhithe engesabulaka lenkosi, ngokuba wakhuthazela sengathi uyambona ongabonwayo. Ngokukholwa wamisa iPhasika nokufafaza ngegazi ukuze umbhubhisi angathinti amazibulo abo. Ngokukholwa badabula ulwandle olubomvu kungathi kusemhlabathini omleyo, okwathi abaseGibhithe bekulinga lokho baminza. Ngokukholwa izingange zaseJeriko zawa sezizungeziwe izinsuku eziyisikhombisa. Ngokukholwa uRahabi isifebe akabhubhanga kanye nabangalalelanga ezozamukele izinhloli ngokuthula. Ngisaza kuthini futhi na, isikhathi kambe sizakungishiya uma ngibalisa ngoGideoni, noBaraki, noSamsoni, noJeftha, noDavide, noSamueli nabaprofethi. Abathi ngokukholwa banqoba imibuso, basebenza ukulunga, bazuza izithembiso, bavimba imilomo yezingonyama. Bacima amandla omlilo, baphepha osikweni lwenkemba, baphiwa amandla ebuthakathakeni baba iziqhwaga empini, bagxosha izimpi zabezizwe. Abesifazane bamukeliswa abafileyo babo bevusiwe, abanye bahlushwa, ngabavuma okukhulu ukuze bathole ukuvuka okuhle. Abanye balingwa ngokujivazwa, nokushaywa, yebo, nokuboshwa, nokufakwa etilongweni. Bakhandwa ngamatshe, banqunywa ngesaha, balingwa, babulawa, ngenkemba, bazulazula bembethe izikhumba, zezimvu nezezimbuzi, beswela, behlushwa, bephathwa kabi. Izwe lingabafanelanga bona, behamba emahlane nasezintabeni, nasemngumeni, nasemgedeni yomhlaba. Labo bonke, befakazelwa ngokukholwa, abazuzanga isithembiso. Ngokuba uNkulunkulu wayesibonakele okuhle kunalokho kuze bangapheleliswa ngaphandle kwethu.